muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza. Radio Ijwi ry'Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi, metero 19 na metero 22. Muri kumwe na Thomas Kamirindi muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko rero muri Isanga pe. Mu Rwanda ejo bundi ku itariki ya 23 y'uku kwezi i Kigali, PNUD ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere ifatanije na RGB urwego rw'igihugu rw'imiyoborere myiza batangaje imishinga 65 y'amashyirahamwe n'imiryango idaharanira inyungu bazatera inkunga iri hagati y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 25 na 45 buri mushinga. Imwe muri iyi mishinga igamije guteza imbere ubushakashatsi, indi igamije guteza imbere abatishoboye. Umwe muri iyi ngiyi ni umushinga wo kwigisha gusoma no kwandika, kwigisha imyuga no gufasha abagendana ubumuga 155 bo mu karere kwa Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Uyu mushinga wateguwe kandi uzashyirwa mu bikorwa n'umuryango witwa Urugero Rwiza Support. Uyu muryango wihaye inshingano zo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko no guteza imbere abafite ubumuga. Kuri uyu mushinga rero w'i Rwamagana turaganira na Gregoire Hajyanimana, umuyobozi w'Urugero Rwiza Support. Gregoire, we urahura komeye. Gregoire, dore telefone zitangiye kudutenguha tutaranatangira. Nuko muratubabarira mu kanya umushyitsi, turaba tumuzanye rero tuganire kuri uyu mushinga wo kwigisha gusoma no kwandika, kwigisha imyuga no gufasha abagendana ubumuga 155 b'i Rwamagana. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Abamfasha bambwiye yuko umushyitsi abonetse noneho, reka rero tumuhamagare turebe ko noneho twumvikana. Gregoire, urahura komeye.
Muraho neza Thomas Kamirindi.
Niko mu kanya byari bigenze gute ko reka da ntabwo rwose twakumvaga bigasamira gusa?
Buriya bishobora kuba ari ikibazo cy'itumanaho, ariko njye nabumvaga muri rusange.
Ntiwumva ra? Ibyo ari byo byose ndagushimiye cyane byimazeyo. narimaze rero kubwira abatwumva yuko tugiye kuganira kuri uyu mushinga PNUD izatera imbere mugafasha, nimwe mwawuteguye muzawushyira no mu bikorwa, mugafasha abagendana ubumuga 155 bo mu karere ka Rwamagana. Niko se Gregwa, muri aba bantu 155 abaziga gusoma no kwandika ni bangahe, abaziga imyuga ni bangahe?
Murakoze cyane nyakubahwa Thomas Kamirindi. Mpereye kuri icyo kibazo mumbajije uko umushinga uteguye cyangwa se uburyo uzashyirwa mu bikorwa, na bazakurikirana amasomo tuzaba hano abanyeshuri bageze ku 155. Haro,
ndagukurikira, komeza.
Muri bo abazigishwa gusoma no kwandika na abanyeshuri bagera kuri 60.
Yego,
70 bazigishwa imyuga irimo kudoda no gusuka no kogosha. Ubwo muri 70 harimo 30 bazigishwa kudoda.
Yego,
n'abandi 40 bazigishwa gusuka no kogosha.
None se Gregwa, aba bantu nibarangiza kwiga iyi myuga muzabatererana cyangwa muzabaha ibikoresho by'ifatizo n'amafaranga yo gutangiza uturimo twabo kugira ngo nabo bibesheho?
Birumvikana, gahunda yacu ni yo gufasha abatishoboye no gufasha gushyigikira abafite ubumuga mu rugendo rwabo rw'ubuzima. Biteganyijwe ko abantu tuzamara kwigisha, birumvikana tuzaba tubahaye ubumenyi bw'ibanze, ariko nyuma yaho biteganya ko tuzajya tugenda tubabumbira mu makoperative tukabafasha kubona ubushobozi bw'ibanze burimo kugenda tubatera inkunga y'igikoresho no kuba twabafasha mu buryo bwo kwiyubaka, babona aho batangirira poroje zabo kuzishyira mu bikorwa.
Ni
muri make rero,
yego,
uko tubiteganya n'uko biteganyijwe tuzabafasha muri ubwo buryo.
Naho muri abangaba 60 muzigisha gusoma no kwandika, bo bari mu kihe kigero cy'imyaka y'amavuko?
Birumvikana iyo tujya kwigisha hari politiki y'igihugu, kugeza ubu mu gihugu abantu bose guhera ku bafite imyaka bataragira imyaka y'ubukure bari mu mashuri barimo kwiga neza. Rero iyo tugiye gukora umushinga nk'uyu tuba twagendeye ku kwigisha abakuze.
Yego,
abakuze rero umuntu burya bakiri mu myaka, abafite imyaka yataragira ku myaka y'ubukure, iyo afite imyaka kuva kuri 17 kujyana hasi, uwo niwe uba witwa umwana. Ariko abakuze bahera ku myaka 18 kujyana hejuru, uwo ari we wese waba afite muri iyo myaka akaba afite ikibazo cy'uko atazi gusoma no kwandika. Dufatanyije n'inzego z'ibanze tuzarebamo abashobora gufashwa muri ubwo buryo.
Ye, dukurikije umushinga, umugambi wa Leta y'u Rwanda wo kwigisha abakuze wo kuva mu 2014 kugera muri 2019, baravuga ko ibarura ryo muri 12 ryerekanaga yuko Abanyarwanda bari hejuru y'imyaka 15, 68.3% n'ibice 3% bari bazi gusoma no kwandika. Hanyuma umugambi rero ukaba ari uko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019 bagombaga kuba bageze kuri 95% bazi gusoma no kwandika bariri hejuru y'imyaka 15 y'amavuko. Mwebwe mwita ku bagendana ubumuga, musanga abakuze batazi gusoma no kwandika bangana gute? Ni benshi, ni bake? Mbese hari imibare mufite?
Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo cyiza cyane. Mbere yuko ngira icyo ngisubiza, wenda nagira ngo mbanze ndibutse gatoya imibare y'abafite ubumuga uko ihagaze.
Yee,
singiye ku ibarura rusange ryo muri 2012, usanga mu Rwanda Ureke kuwenda imibari maze kurengaho kubera ibaruwa ryabaye muri 2012. Isanga mu Rwanda abafite ubumuga ari abantu bagera ku bihumbi, bageraga icyo gihe ku 1,046 na 1,053 muri 2012, ariko ubu ngubu nibaza ko bashobora no kuba barenga. Noneho muri abo bantu ufashe ku karere ka Rwamagana honyine usanga umubare w'abafite ubumuga ungana n'ibihumbi 10,371. Aka karere ka Rwamagana kakaba kaza ku mwanya wa kabiri mu turere dufite umubare w'abantu bafite ubumuga benshi nyuma y'akarere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Iyo witegereje rero nshingiye wenda kuri iyo mibare wari uvuze, nibyo koko mu bafite ubumuga nabo harimo abashobora kuba batazi gusoma no kwandika. Usanga abagera kuri 67% bafite icyo kibazo cyo kuba batazi gusoma no kwandika. Nubwo iyo mibare wenda kubera politiki zigenda zijyaho zo guteza imbere uburezi mu mashuri ishobora kuba igenda igabanyuka,
yego,
ariko bitekereza ko igabanyuka cyane ku bijyanye n'abakiri batoya, kuko ubu hashyizweho politiki yo guteza imbere uburezi budaheza, bityo kuri iyo politiki y'igihugu tukaba duhamya ko igenda igabanya umubare munini w'abashobora kugenda bigira imbere bashobora kuba batazi gusoma no kwandika. Ariko hari indi mibare y'abakuze babayeho mbere ayo mahirwe batarayabona, ikiriho bakifite icyo kibazo cyo kuba batazi gusoma no kwandika. Abo ngabo rero niyo tageti yacu, ni ukureba abo ngabo nabo tukabegera tugafatanya na Leta kubateza imbere, nabo bakamenya gusoma no kwandika. Ugeze ku cyapa akabasha kukisomera, cyangwa se umuntu yanagira uwo yandikira ntajye gusomesha ibaruwa ku bandi bantu.
Agashobora no kwisomera ikinyamakuru.
Yego.
Narivuze ngo agashobora no kwisomera ikinyamakuru. Yego. Komeza.
Ndabumva neza.
Komeza.
Umurongo wacu ni uwo gufatanya na Leta mu guteza imbere abo bantu baba bataragize amahirwe mbere, kuko ubu ngubu abantu bose barimo kugenda bagira amahirwe yo kubasha kugerwaho n'ibyiza by'igihugu kubera imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Ariko nkatwe nka sosiyete sivile abafatanyabikorwa ba Leta tugenda tureba ba bantu basigara inyuma, kuko Leta ifite n'inshingano nyinshi, tugenda tureba ese ni bande batagezwaho n'amahirwe neza, ni bande se babaye nk'abasigara inyuma. Nicyo dushinzwe, nicyo dufatanya na Leta kugenda tureba ba baturage bashobora kuba bacikanwa, nabo tukagenda tugira uruhare mu kubateza imbere dufatanya na Leta mu iterambere ry'igihugu cyacu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu, nyine imibare twavuze ni uguhera ku ibarura ry'abaturage b'u Rwanda ryo mu 2012. Ubundi ibarura itegeko rivuga yuko rigomba kuba buri myaka 10, ni ukuvuga rero ko ibarura ritaha ryagombye kuba mu 2022. Turaganira na Gregoire Hagenimana, umuyobozi w'umuryango witwa Urugero Rwiza Support, ufite inshingano yo gufasha abatishoboye bagendana ubumuga no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ariko turaganira ku mushinga wo kwigisha gusoma no kwandika, kwigisha imyuga no gufasha abafite ubumuga 155 bo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Kuri telefone turi kumwe na Baptiste na Napoleon. Duhere kuri Baptiste. Baptiste we? Baptiste? Wiriwe neza, vuga cyane.
Mwiriwe.
Yego, wiriwe. Uherereye he Baptiste we?
Uherereye Kigali mu Rwanda, mu murenge wa Masaka.
Gusha ku ngingo.
Bafata iya mbere mu kujya kujonjora bakagira abantu bafata, cyangwa se umuntu wese ufite wumva afite ubumuga yabegera yajya kwikomeza akabasha kwitegura.
Baptiste, nubwo ikibazo cyawe ujya kugisoza tutakumvaga neza ariko ndibwira ko cyumvikana neza. Urakoze. Ye. Gregory we wamwumvise ikibazo cye?
Yego nacyumvise neza.
Ye, musubize rero kabyarawe.
Arakoze batita ku kibazo cyiza bajije. Agira ati ese nitwebwe tumanuka tukajya kuzondora abafite ubumuga. Ngira ngo hejuru mbisobanura navuze ko imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se civil society dukorana cyane bya hasi na leta n'inzego z'ibanze. Igikorwa nk'iki rero cyo kujonjora abagenerwa bikorwa ntabwo tukifasha twenyine turamanuka tugafata kuko n'ubundi dusanzwe dufatanya n'inzego z'ibanze tugashakira hamwe abagomba guhabwa ya serivisi tugiye kubagezaho kuko guteza imbere abaturage ni igikorwa dufatanya na leta tubirebera hamwe twembi inzego z'ibanze n'umuryango.
Ubwo hagize se nk'umuntu yego ubwo se yagize umuntu ucikanwa ashobora nawe kuza akabagana akavuga ati nanjye ndi mu rwego rw'abakwiye guhabwa ayo mahirwe?
Uretse ko ntahamya ko hari uwakisanwa kubera ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze waba bugenda burebera abaturage kimwe mu buryo bwagutse, ariko biramutse bibayeho akatwegera twaganira n'inzego z'ibanze noneho tukarebera hamwe icyakorwa.
Noneho duhamagare Napoleon. Napoleon, urakomeye?
Ndakomeye.
Uherereye hese?
Nerereye mu karere ka Kirehe.
Kirehe ni mu burasirazuba?
Muri burasirazuba mu karere ka Kirehe.
Yee, nuko gusha ku ngingo rero.
Ikibazo nashaka kumubaza. Abo bagenewe ko ikorwa naho mu karere ka Rwamagana gusa cyangwa n'ahandi hose mu gihugu?
Reka hita gusubiza. Wari ufite na kakabiri? Yego.
Ni izihe ngamba bafite abantu barangije nka sogonderi zo kuba babarira nko gushaka kwiga kaminuza?
Urashaka kuvuga ariko abafite ubumuga?
Abafite ubumuga nyine.
Nuko reka hita gusubiza rwose Napoleon.
Nashaka kubaza na kakagatatu ariko ntiyabishoboka.
Karereshya gute ngaho ndakaguhaye?
None se uwo muryango ni izihe ngamba ufite zo kuba nk'abo bantu barangije kwiga wabashakira nk'imirimo cyangwa ukabavuganira nko muri leta?
Nabo bafite ubumuga ariko kubera ko uyu muryango ushinzwe abafite ubumuga.
Nayo ndabaza abafite ubumuga nyine usanga ariko akabura igihe cyo kuba yazamuka.
Usibye nibyo ngibyo nakongeraho n'abantu bakumirwa kubera ukuntu bameze. Hari igihe twigeze kuganira n'abantu bafite ubumuga bw'uruhu batubwira ukuntu batabakira neza kandi ari abanyabwenge, ugasanga ntabwo ari ubwenge bashyira imbere, barareba gusa umuntu uko ameze. Ibyo nabyo Gregory araza kubitubwiraho. Nakanjye nanjye niyongereho agakeregeshwa kanjye. Nuko urakoze cyane Napoleon.
Murakoze namwe.
Gregory we.
Karamikarami.
Nuko arabaza ati murafasha birwamagana gusa, ese mwakwishyurira abafite ubumuga barangije amashuri yisumbuye bakajya kwiga kaminuza, ese barangije kwiga kaminuza bo mwabafasha gute kugira ngo babone imirimo?
Arakoze Napoleon. Wo mu karere ka Kirehe nibaza ngira ngo niko yavuze. Aribariza nimba dukorera dufite gahunda yo gukorera muri Rwamagana gusa cyangwa se dushobora no gukorera n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Nibyo kuko umuryango iyo uriho uba ufite mandate yo gukorera mu gihugu hose. Twe dufite mandate yo gukorera mu gihugu hose ahantu hatandukanye mu turere dutandukanye, ariko iyo dukora tugenda tumanura ibikorwa dukurikije uko ubushobozi bungana uyu munsi dushobora ubundi muryango wacu ukorera mu karere ka Gasabo niho hambere twatangiye gukorera
ni naho icyicaro cyanyu gikuru kiri
yego
ni naho icyicaro gikuru cyanyu kiri yego
ubu rero tukaba twamanutse turimo tugiye no gukorera mu karere ka Rwamagana ishimangira ya gahunda nari mvuze n'ubundi ko dufite gahunda yo gukorera hirya no hino mu gihugu uko ubushobozi bugenda bwiyongera naho kire akaba yabona isaha n'isaha twahageze kuko n'ubundi twageze no mu ntara y'Iburasirazuba nibaza ko rero kuri icyo kibazo yari abajije nta kibazo gihari dukorera hirya no hino mu gihugu ariko tugakora hakurikije ubushobozi buhari kuko n'ubundi tumanuka tugiye kureba kumva ibibazo by'abaturage ngo tubashe kubisubiza rero ntabwo twamanuka ngo tujyeyo gusa kubareba mu maso iyo tugezeyo turanaganira tugasharinga noneho bya bibazo bagiye bafite tukabishakira umuti cyangwa se nimba ari n'ubuvugizi nabwo tukabuzamura tukabugeza ku nzego zibishinzwe niyo ntego yacu ntabwo tuba twifuza kugenda gusa ngo tugere ku baturage tubageraho tukumva n'ibibazo bafite
ariko uyu mushinga wo nyine ni Rwamagana gusa
ntabwo twumvikana neza
uyu mushinga wo ni uwa Rwamagana gusa
uyu mushinga wo kuri iyi poroje tugiye gukora izafasha abo muri Rwamagana gusa ariko bitabujije ko uko ubushobozi bwawo twagenda tubwagura wakumva twanageze no mu tundi turere na za Bugesera n'utundi twose ntabwo bivuga ko ugomba kurangira muri Rwamagana gusa
yee nuko noneho rero ibyo abanyeshuri bite
ku bijyanye n'abanyeshuri rero ntabwo nzi nimba nasobanukiwe neza nimba yavugaga abanyeshuri bo muri barangije segonderi cyangwa se batarayirangiza cyangwa se bagiye kujya bateganya kwiga kaminuza ntabwo
n'abarangije n'ibibazo bibiri ikimwe n'icyo abarangije amashuri yisumbuye badafite ubushobozi bwo kwishyurira kaminuza mwabafasha ariko bafite ubumuga none aka kabiri abarangiza se kaminuza bakabura akazi bagendana n'ubumuga nyine bafite ubumuga bo mwabafasha gute kugira ngo babone imirimo
ndakoze cyane none ndasobanukiwe buri aba banyeshuri tugiye gufasha n'ubundi harimo abazaba barangije kwiga amashuri yisumbuye imwe n'abazaba barangije kwiga amashuri atatu yisumbuye bose turateganya kubafasha abo bizagaragara ko bashobora gukurikira neza imyuga tuzabigisha rero gahunda twayihisemo mu rwego rwo kugira ngo tubafashe kugira ngo nimba umuntu yarangije amashuri yisumbuye cyangwa yarangije amashuri atatu azabashe kugira umwuga ushobora kuzamufasha kuko duteganya ko bamwe muri bo tuzabaha ubushobozi bw'ibanze bwo guheraho biteza imbere icyo gikorwa rero twasanze nacyo cyaba kigikiraho kugira ngo wenda umuntu arangije abe yagira n'ikibazo cyo kutagira ikindi kintu kimeze nk'umwuga cyamuteza imbere watekereje kuri icyo kintu ku bijyanye rero n'abashobora kuba barangiza kwiga kaminuza nabo barangiza nabiye abarangije kwiga kaminuza uko mwarimu yambajije badafite akazi uko umuryango ugenda wigira imbere twagura ibikorwa nabo byanga bikunda uko tugenda twongera kuko turateganya no kugenda dukora ibikorwa bishobora kubafasha kubona n'imirimo duteganya kugenda dusubiza ibyo bibazo ariko dukurikije uburyo buhari cyangwa ubushobozi buhari ariko bumwe bw'ibanze tuba twatangiye ni ubwo ngubwo bw'uyu mushinga tugiye gushyira mu bikorwa
none se kuko yari yabajije nimba mushobora gufasha abarangije amashuri yisumbuye kwiga kaminuza ni ukuvuga ubwo nta mafaranga birumvikana
ariko tubikora byatewe n'ubushobozi dufite natwe kuko byose tugenda turiho tuba twabibaze mu ngengo y'imari
Nukuvuga ko mwabitangiye rero nukuvuga ko mwabitangiye ubu ngubu hari umuntu ufite ubumuga yaza ati narangije amashuri yisumbuye ariko nta mikoro mfite yo kwiga nimufashe mukamwakira
muri gahunda
oya ubusanzwe
byose biterwa n'uko bishoboka ubushobozi bwari turamufasha kuko natwe tugenda tukingira ku bushobozi dufite iyo budahari umuntu igihari kuko buri wese atanga uko afite ushobora kumwizeza ikidahari kumufasha igihari.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Umushyitsi Gregoire Hagenimana ayobora umuryango Urugero Rwiza Support, wita ku bagendana n'ubumuga ariko ukarwanya n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. By'umwihariko rero turaganira ku mushinga uyu muryango wateguye kandi uzashyira mu bikorwa umaze kubona inkunga ya PNUD. PNUD ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere. Uyu mushinga rero wo kwigisha gusoma no kwandika, kwigisha imyuga ndetse no gufasha abafite ubumuga uzakorerwa muri Rwamagana. Kuri telefone turi kumwe na Laurent na Emmanuel. Tuhere kuri Laurent. Laurent we?
Yego yego Thomas.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Uherereye he Laurent?
Mu karere ka Kirehe.
Nawe uri mu karere ka Kirehe mbese? Mwatuzindukiye rwose ndabashimiye. Nuko gusha gusha ku ngingo rero.
Nena cha kumubaza. Icyo kibazo cy'abantu bigisha gusoma no kwandika. Ese ni kubera ku myaka ingahe n'abakuze cyangwa n'abana? Ubwo nicyo kibazo cya kumubaza.
Yewe yabivuze ko ari abakuze.
N'abantu n'abakuze.
Kandi bagendana n'ubumuga ntabwo ari abantu bakuze bose. Uyu mushinga uzibanda cyane cyane ku bagendana ubumuga kandi bakuze batazi gusoma no kwandika.
Noneho
yego
ubwo nashaka kumaza ngo kugira ngo tujye kwiga muri icyo kigo bisabiki kugira ngo umuntu amenye ngo bisabiki umuntu yaba yararangije kaminuza se yajya kwigamo fati umuntu akurangiza kaminuza ukabona nk'akazi ukavuga ati rero reka njye muri icyo kigo ndebe ukuntu ubuzima bwakomeza.
Ubwo rero ukaba ushaka kwiga umwuga?
Kwiga umwuga aho ngaho.
Ariko se ko utari Rwamagana?
Hose nanibagiye no kuno kumaza noneho ibyo bintu biri Rwamagana gusa cyangwa ntabwo undi ntabwo bakora n'ahandi hantu ngo nashaka kubaza
kuri Rwamagana. Nabyo yabishubije icyo nacyo twakigarutse twakivuzeho yego. Uyu mushinga ushinze Rwamagana gusa ariko yavuze ati uko ubushobozi buzagenda buboneka namwe Kirehe ndetse n'ahandi hose mu Rwanda muzabona tuje.
Urumva ari hafi yacu ngo bizakugeraho vuba.
Yee urakoze cyane Laure.
Yego ndabakunda cyane kandi kandi mushinga kizaba gato bakunda gusura kubumbiza cyane.
Yee komera. Nu. Yego
namwe mukomere.
Yee duhamagare noneho Emmanuel. Emmanuel we? Twese rwose. Nuko uherereye Emmanuel?
Ewana ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Musanze sibyo ku ngubu nagiye gukorera Nyamasheke. Ariko nyine gikyoza nagira bumbaza ngo ku ijuru rya Amerika.
Nyamasheke ni mu burengero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ni mu burengerazuba bw'u Rwanda ubu niho ndi muri Nyamasheke mu murenge wa Bushekeri. Ariko ubusanzwe ndi umunyamusanze. Ikibazo nagira ngo umubaze rimwe na rimwe usanga abantu bafite ubumuga bitinya ugasanga sometimes mbese ibintu ntabwo babyiyumvamo neza cyane ugasanga n'imiryango yabo rimwe na rimwe hari ahantu igera ikaba rimita mu bintu bimwe na bimwe. Ese ni ubuhe bukangurambaga bashobora kuba barakoze ubukangurambaga mu miryango kugira ngo barebe nimba bazabona umubare w'abantu bifuza ntabwo bashobora gutangiza ikintu nk'icyo ngicyo bakaba babura abagenerwabikorwa.
None
ikindi kibazo namubaza ni se ko numva ari aho ngaho bazawukorera gusa na mu zindi ntara ho ntabwo bishobora kuba bayitekerezaho naho bakazasabiriza ibintu byabo bikagera hose.
Ako ngako ka nyuma yari yakavuze ko uko ubushobozi buzagenda buboneka bazagera hose ntimuti nako mubagaye gutinda ntimubagaye guhera Narya niko bavuga oya mubagaye guhera nti mubagaye gutinda nako nange nari mbivanga
vanga akandi ikindi kimwe na mubaza
eh
birashoboka ko nkubu we nange ndu umunyamusanze ariko birashoboka ko nava nk'umusanze nkaza kwiga iyo hirya ntutse mu kandi karere birashoboka
ariko subundi reka Gregoire abanza asobanure nimba ari nishuri kubera ko Laurenti yavuze iby'ishuri na uvuze iby'ishuri cyangwa ikigo cyigisha reka nabyo atangira bigusobanura hanyuma tuze kugera no kuri kiriya cy'abagenderwa bikorwa urakoze cyane Laure no kwa Emmanuel urakoze
nawe murakoze cyane ndabakunda cyane biryamye
Emmanuel natwe turabakunda pe komera
komera kabiri na
ye twese rwose nkabitsamuye
sawa merci
Gregoire Laure niro na Emmanuel nubwo yego hari utuntu nabibukije twari twavuze gusa kugira ngo tudakomeza gutinda mu makoni ariko wabiyumviye yego ndakumva komeza
mwari muvuze ntago numva ndashe kubumva neza
Emmanuel narawure nti wabumvise uko babajije
yego nabumvise
ye nuko rero basubize ukagira imana
mbere yuko nsubiza ikibazo cyabo nagira ngo mbanze nkosoreho gatoya hari aho kuvuga ko ari PNUD ntabwo ari PNUD ni UNDP yego
ni kimwe nuko UNDP ari mu cyongereza PNUD bikaba mu gifaransa ariko ni ishami rimwe ry'umuryango w'abibumbye ryita rishinzwe iterambere ni kimwe UNDP mu cyongereza PNUD mu gifaransa
yego nakoze
aha
kinyaga ngo umusoro gatoya wafite ubumuga bavuga ntabwo ari abagendana ubumuga n'abafite ubumuga nabyo mba ngira ngo byumvikane neza
ye
hari perime zimwe na zimwe zigenda zikosorwa kugira ngo zibashe korohereza cyangwa se kumvikanisha neza na ba bantu dukoresha cyane rero abafite ubumuga abantu bafite ubumuga
ye ndagakosora rwose urakoze cyane
makuru cyane ku bibazo rero byabajijwe na Laurenti Laurenti na Emmanuel ari aho Laurenti yavuze ati kubarangije kaminuza kubarangije kaminuza nabo nta kibazo gihari muri gahunda yo kujonjora abantu tugomba gufasha muri kukwiga ntago duheza ari abarangije amashuri atatu ari abarangije segonderi ari n'abarangije kaminuza bose amarembo arafunguye ntago nta mupaka tuzashyiraho kuko umwuga ntago ureba umuntu runaka mu guteza imbere buri wese icyo tugamije ni uguteza imbere abaturage kugira ngo buri wese abone ikimufasha mu buzima ntabwo rero duteganya kuvuga ngo uyu muntu wenda ngo iki cyiciro uwo ari we wese ushoboye gukurikirana umwuga kandi akawushyira mu bikorwa amarembo arafunguye nta kibazo
ese
araho
yego komeza
Faraho Manuel nawe yabajije ati na hamya ko ari nk'igitekerezo yavuze ati ese ko tumenyereye ko abantu bafite ubumuga bigaragara ko basanzwe bahezwa ati ngenge nta kibazo mubona giteye ariko na bari mpungenge ahubwo aramutse abonye mu gatatu muhari aho bagiheza abantu bafite ubumuga ni umwanya we mwiza wo kuduha amakuru akaduhamagara cyangwa se akatumenyesha cyangwa se akamenyesha inzego z'ibanze zimwegereye akavuga ati mbona bano bantu bafite ubumuga hari aho babaheza kuri ubu buryo runaka ibyo leta y'u Rwanda imaze kugera ku gipimo cyiza cy'uko abanyarwanda bamaze kumenya agaciro k'abantu bafite ubumuga ko nabo ari abantu nk'abandi gahunda yo guheza rero nimba hari umuntu ukinifitemo rwose namuhamagaza muntu wanjye ntabwo uri umuntu wanjye kuko igihugu cyacu cyahagurukiye kuvanaho ibintu ibyo ari byo byose biganisha ku guheza umuntu uwo ari we wese yaba akurikije uko yavutse cyangwa uko ameze umuntu wese angana n'undi kuko nta uhitamo wavukira nta n'uhitamo ko avuka uravuga ugasanga umeze uko ukomeze rero namumara impungenge ko twebwe nka sosiyete sivire by'umwihariko nk'umuryango w'urugero rwiza sapoti n'inzego zitandukanye za leta zose twashyize ingufu mu kureba no kurwanya ibijyanye no guheza guheza ubu rwose bigeze ku gipimo cyiza cyane bivanwa mu nzira ahubwo byimirizwa imbere ni gahunda yo kuba abanyarwanda twese dushyira hamwe ari abafite ubumuga ari abatabufite twese tugashakira umugozi umwe tugakemira umugozi umwe ku cyateza imbere igihugu cyacu kuko umuntu runaka yaba ufite ubumuga buri wese afite ashoboye ntabwo kuba umuntu afite ubumuga wenda bw'ingingo ntabwo bivuga ko atajya kuri karavingo mashini ayikoreshe neza atanga umusaruro w'iterambere ry'igihugu buri wese mu budasa bwacu dufite ibintu bidutandukanye dukurikije uko turimo ariko nanone ibyo bintu ntabwo bidutandukanya ahubwo bitubere umusingi wo gushyira hamwe tukubaka imiterere karemano yo ushobora kubona dutandukanye ariko ntabwo imiterere karemano ishobora kudutandukanya ngo usange twese tudasenyeye umugozi umwe mu iterambere ry'igihugu
Emmanuel yavuze ati ese ntimushobora kubura yego komeza
ku kindi yavuze kijyanye no kuba wenda twajya gukorana n'abagenerwabikorwa ntitubashe kubabona
niho narigize ngo nkwibutse
mara impungenge kuko abafite ubumuga kugeza ubu bamaze gusobanukirwa neza uburenganzira bwabo rero ntabwo igikorwa nk'iki cyiza cyo kubateza imbere cyaba kije kigiye kubegereza ngo bavuge ngo ntabwo bashobora kukiyoboka cyangwa ngo bakigane kibateze imbere kuko nabona abantu bashaka iterambere kandi bisenyera umugozi umwe bafite ibintu byinshi bafasha igihugu mu byo bafasha igihugu rero harimo n'iyo myuga bamwe abashobora kuba bayikurikira bakurikira noneho bakayiga bakabasha ikabasha kubateza imbere igateza imbere n'imiryango yabo
ahubwo kwigisha gusoma no kwandika kwigisha imyuga bisaba kugira abantu babizi kubyigisha nyine bahagije murabafite
izo nta mpungenge rwose abo bantu barahari kandi bahagije nta kibazo gihari rwose kandi abaziga nabo bazabona ubumenyi busobanutse
ubu mufite bangahe bazigisha
ubu dukurikije uretse ko ntafite imibare ihagije ariko dufite kugeza ubu umubare wose twabona n'urenze abantu 150 dufite ubushobozi bwo kubona ababigisha bahagije n'iyo barenga 155 tugiye guheraho bakabona 300-500 tubifite ubushobozi buhagije nta mpungenge zihari rero zo kuba tudafite abarimu bo kubigisha
hanyuma uyu mushinga w'Irwamagana uzamara igihe kingana iki baziga igihe kingana iki abiga kwandika no gusoma hanyuma biga imyuga bo baziga igihe kingana iki
dukurikije ubundi birahagije ko umuntu yabashije kwiga imyuga amezi 6 yonyine arahagije ngo abe yabifashe kandi agende kubikoresha imiteza imbere ariko dukurikije uko tuzajya tubona ubumenyi bugomba kugira tuzagenda ariko tugendera kuko dushobora gusubiza ibisubizo bafite ibibazo bafite kuko iyi gahunda yashyizweho kugira ngo tubashe gusubiza ibibazo bafite twabona ubumenyi bwabo bubemerera ko bagomba kwiga mu mezi 6 twabigisha mu mezi 6 biramutse bibaye ngombwa ko tuyarenza nayo twayarenza ariko cyane tubara ko twebwe amezi 6 abahagije kugira ngo umuntu abe yabonye ubumenyi bw'ibanze
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga turaganira na Gregoire Hagenimana wo mu rugero rwiza support umushinga rero wabo niwo tuganiraho wo gufasha abafite ubumuga mu rwego rwo kwiga gusoma no kwandika no kwiga imyuga muri Rwamagana. Kuri telefone turi kumwe na Celestine na Remo. Duhere kuri Celestine. Celestine we.
Karame.
Urakomeye.
Mwe muraho neza Thomas.
Yego yego, uri he Celestine?
Ndi Rwamagana.
Oh, nini wanyu noneho? Ye nuko. Bazare.
Ndabashimiye kuba munyakira, ni ubwa mbere najyaga nifuza ko munyakira, mbaheruka kera cyane mugikora kuri Radio Rwanda.
Ego, hashize imyaka n'imyaka.
Mutangira kuvuga amakuru nyine mwajyaga mutuma tuyumva cyane rwose.
Ntavuye mu kwa gatatu muri 94. Nuko komeza.
Ubwo ikibazo cya mbere cyo cy'abakozi naragishubije, aravuze ko abakozi bo kwigisha bahagije. Ariko nageze impungenge nkeya z'uburyo batoranije ibyiciro by'abagendana by'abafite ibitabo by'abafite ubumuga. Nibajije nkurikije n'imyuga yatubwiye, nibarangiza kwiga byenda bazakomeza bagakurikizaho bamaze kumenya gusoma no kwandika. Yatubwiye ko ari ukogosha no kudoda.
No gusuka.
Gusuka.
Nabyo birimo.
Navuze nti se buriya nk'abantu bafite ubumuga bwo kutavuga, ubwo kutumva no kutabona, nabo baba barimo mu ibyo byiciro byose.
Yewe yego, ufite kandi
ikindi ngira ngo ndangirizeho. Ni uko yavuze ko bazabaha ibikoresho rimwe na rimwe dukunda ku ntabwo bizamera nk'abantu biga barangiza bakabohereza mu mirenge, bagera mu mirenge ndashaka gutanga urugero rw'abantu bavuye iwabo bakicara bakazategereza bakabibura. Murakoze.
Ye, urakoze nawe Celestin.
Murakoze namwe kunyakira.
Ye, reka hita gusubiza rwose. Gregory we.
Karame karame.
Celestin wamwumvise n'uwi Rwamagana.
Cyane rwose navuga namwumvise ari no mu gice tugiye gukoreramo rwose azatuba hafi kuko nkurikije ibitekerezo bye.
Yego.
Nagira ngo rero nsubize kuri bimwe mu bibazo abajije. Aragira ati ko mu gihe bagiye gufasha abafite ubumuga mu kubigisha gusoma no kwandika no kubigisha imyuga, ati se bazanafasha n'abafite ubumuga bwo kutavuga. Numvise anasobanutse ya za mvugo zikoresha nziza zibubahisha rwose, aranasobanukiwe. Ati abafite ubumuga bwo kutavuga, kutumva, kutabona, ati nabo bari muri iyi gahunda.
Yego,
nibyo. Koko rero twita ku bafite ubumuga, ariko iyo twita ku bantu runaka tugira na target cyangwa se area tuzatangiriraho cyangwa tugiye gukoreramo. Rero kuri area tugiye
gutangira, area ni ahantu, mbese ni ahantu, ntabwo ari ni ukuvuga igice runaka,
igice domene y'abantu tuzatangiriraho. Turateganya gutangira ku bantu bafite ubumuga bw'ingingo, kuko iyo ugiye nko kuba bafite ubumuga bwo kutavuga, hari ubundi buryo bwo kubigisha bwihariye. Ubwo rero muri iyi poroje nta buteganyijwemo, ni kimwe no kuba bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona. Nuko ni special need, bufite uko hari umwihariko wabwo. Kandi buri mushinga uriho ubufite ibyibanze washingiyeho kugira ngo ukemure ibibazo by'abantu runaka bahuriyeho. Rero icyo gice nacyo hari ibyo tugenda tubateganyiriza, ariko tutagiye gutangiriraho, duteganya kuzakurikizaho muri gahunda zizaza imbere. Icyo namubwira rero ni uko mu bo tuzaheraho muri iyo gahunda, ntago uko umushinga umeze, ntago bano twabateganyije ariko tuteganya kuzabakurikizaho nta mpungenge zihari kuko nakubwiye ko twebwe turebere abafite ubumuga bose ntabwo duheza.
Yabajije nanone ati ese yego komeza. Komeza
aragira ku kindi kibazo ati se ko kuri gahunda yo kubafasha mu buryo bw'ibikoresho cyangwa mu bindi atubwo wenda nta ko hari ababivuga bikarangiriraho ndumva agiye kubatubikamira nka cya kibazo cya ya mabati. Nibaza ko ntabwo ari uko bimeze twebwe icyo tuvuga cyose tugerageza no kuba twagitekerezaho cyangwa dufite na gahunda yo kugishyira mu bikorwa. Tukaba duteganya rero ko bamwe ni bamwe kuko nabo ntabwo ari bose turateganya kubafasha muri aba ngaba tuzitaho tubinyujije muri gahunda yo kubabumbira mu makoperative kuko ari na gahunda yagutse ya leta kugira ngo bahurire hamwe noneho tubashe kubafasha dukurikije n'uko ubumenyi bagiye bafata babukurikiranye neza kugira ngo tubashe kubafasha gushyira mu bikorwa bya bintu twabigishije. Ariko rwose nta kibazo gihari kuko tutazabashyigikira abazaba babashije kwibumbira muri ya makoperative nk'uko narindivuze.
Ako kantu k'amabati waruvuze ndibuka ko ariko nabyo ni kera cyane leta yigeze kwemerera abantu igice kimwe cy'abanyarwanda bariya bitaga batwa ubungubu bavuga bahejejwe inyuma n'amateka babemerera amabati barategereza amabati ntayo babonye nibyo ndibeshye
ntabwo ariko byagenze byabaye umugani gutyo ariko ibigenda byemerwa byose bigenda bishyirwa mu bikorwa byarabaye ntabwo ariko bimeze.
Ntabwo ariko
byabaye umugani nawe numvaga ari nk'abagiye kuvuga
ntabwo bayabonye bose ariko ntabwo amabati bayabonye yo bose niho havuye gutegereza ya mabati agahera amaso agahera mu kirere. Twikomereze karakanyuzemo. Yego
karakanyuzemo ariko
yego
twibaza ko kugeza ubu wa ufata igipimo cy'abantu kugira ngo ubibone neza ko bayabonye bose nuko imibare igera ku 100% uyu munsi bose nta munyarwanda ukiri muri nyakatsi bose batuye mu nzu nziza zisobanutse z'imitamino.
Ibyo navugaga ni kuri leta ya Habyarimana. Ibyo navugaga ni kuri leta ya Habyarimana kera nanjye nari nkiri mutoya.
Nahindise ngo ni ubungubu.
Oya ntabwo twari twumvikanye noneho ni byiza noneho rero ko byiza noneho rero ko tugiye ku murongo umwe nuko noneho nari nakubwiye yuko kuri telefone dufite
ikigenge nari mutoya ntabwo nabisobanukiwe neza.
Ye nari nduva gye nari ndi mu mashuri yisumbuye nari nza kenge nuko nuko nari nakubwiye rero ngo no kuri telefone dufite Remo nawe rero reka tumuhe ijambo. Remo
karame.
Twagutindiye?
Oya nta kibazo kuko ari mu rugo se.
Nuko uri hehe se Remo? Kuvuze ngo ni mu rugo.
Ndi ku Gisozi na Geregwari ndumva atari ubwa mbere aje mu rugero rwiza ndumva atari ubwa mbere ajeho.
Urashaka kuvuga ko umuzi ku giti?
Oya?
Yigeze
kongera kuvuga ku biyobyabwenge.
Yego ni mu mwaka ushize nimba hari mu kwa munani.
Mu mwaka ushize. Ni mu kwa munani umwe ushize.
Nawe uribuka ye. Nuko nuko.
Ndabivuga ko iyo ngize ijambo mpita mbyanze.
Komeza.
Najya mubwire ku kintu wenda yarabaye nk'uvugaho gatoya. Kuri kwigisha ubundi amezi atandatu ntabwo uba umenya umwuga.
Yego.
Ikindi kintu najya mubwireho wenda bayongera bakaba indi egisperiyanse bakagenda ku mwaka ushobora kuba banarenga amezi atandatu ubutari bamenye umwuga bitewe kuko nanjye nshobora kuba ari byo ntiga ariko noneho byakubitiraho n'ufite ubumuga cyangwa ubugenda nawe urumva ikindi kibazo.
Mu magambo makeya uravuga yuko bakwiye kongera igihe cyo kwigisha imyuga abantu. Aha. Kuri wowe se wumva bakwiga nk'amezi angahe?
Nibura nk'amezi 12, 13 gutyo bakiga umwaka. Numva byaba ari byiza. Nono ikindi nagira ngo mubaze bana babafite nyine ubumuga bugiye butandukanye. Hari umushinga bita uwezo
uwezo
bashobora bashobora kuba banakorana bazo nabyo bafite imishinga imeze nk'iyo ngiyo yo kwigisha imyuga no gusoma, ariko ikibazo cyabo bakavuga ngo barakira abafite ubumuga bavukanye. Ese bo nabo bazakira abafite ubumuga bavukanye, noneho babundi bagize inyuma imodoka ishikaba yaguca ukuboko, igare, moto n'indi agisida wenda mu kazi ukaba bagira ubumuga gutyo, ese bo bazabakira?
Urakoze cyane rwose. Remo kamera
ikindi kintu wenda ni ikintu gisa n'ikimenya n'igini nk'uko nguko bakakira abantu batavuze ngo bose niba bafite ubumuga bakabake bakagira ibyiciro nyine bagenda babahereza babandi bafite ubwo kutabona kutavuga ko nabo urumva bakeneye kugira ikintu bamenya.
Ibyo yabivuzeho avuga ati abo ngabo kubahugura bisaba uburyo bwihariye tutagiye kure tuvuge nk'abafite ubumuga bwo kutabona bakenera méthode braille
ibyo birihariye nekimeka yiririzanse.
Yego, nuko mu magambo make abafite rero ubumuga bwo kutumva nabo hari bakenera babandi bigisha mu gifaransa babyita par signe bakoresha intoki
bakoresha berekana ibirango n'intoki.
Yego, ubwo rero nyine yasobanuye ati bene ubwo buryo bwihariye ntabwo turagera ariko nabyo turabitekereza. Urakoze cyane Remo.
Yego yego, ntabwo umunsi mwiza.
Iyi kamera.
Yego.
Gregory we.
Yego yego, ndakumva neza.
Nuko. Ko Remo avuga ati igihe cy'amezi atandatu ni gitoya.
Nibyo koko. Ndabanza nshimire Remo kuko ntabwo ari ubwa mbere nanjye mwumvise ku nshuro mbashe kutangira kuganira namwe kuri radiyo y'ijwi rya Amerika. Akurikira ibiganiro binyura kuri radiyo y'ijwi rya Amerika kenshi kuko ajya atangaho ibitekerezo ntabwo ari ubwa mbere. Nagira ngo rero mbanze mumare impungenge kuri iki kibazo yibazaga nimba amezi atandatu yaba atari make. Biteganyijwe ko uyu mushinga wacu ushobora ugomba guhera ku kwezi kumwe ukaba wagera ku mezi 12. Hariya nari navuze ku mezi atandatu, natangaza urugero mvuga ko n'amezi atandatu umuntu ashobora kuba yiza akaba yaba yafashe umwuga. Ariko ntabwo duteganya kubigisha amezi atandatu.
Yego,
rero ndumva impungenge zizashira n'igihe ki iva ku kwezi kugera mu mezi 12.
Nuko ati
sindi nimba musubije neza
aho wamushubije ahubwo rero ati abafite ubumuga bavukanye atanga urugero rw'umushinga ngo witwa uwezo bungo nibo bahitamo gufasha bonyine ati nk'abandi bagize ubumuga biturutse nko ku mpanuka ibintu nk'ibyo ndetse no ku rugamba twabivuga nabyo hari abantu benshi bahakuye ubumuga. Ese namwe muzafasha abavukanye ubumuga gusa cyangwa abandi bagize babugize bakuze nabo cyangwa se bakiri bato muzabafasha?
Icyo navuga kuri uyu muryango wa Uwezo ni umuryango ukora ku guteza imbere abafite ubumuga, ariko icyo ndumva nta uruhande rwabo uko baseregisiyona ndumva ntacyo nabasubiriza kuko umuryango uhari buri muryango ufite uburyo ukoramo. Rero ku ruhande rwa Uwezo nge mpagarariye urugero rwiza sapoti Uwezo ntabwo nzi uko baseregisiyona, ariko icyo namubwira cyo ni uko ku bijyanye n'abafite ubumuga baba ari ababavukanye cyangwa se ababugize nyuma y'uko bavuka, twebwe bose tubafata kimwe na bose baba bafite ubumuga. Icyo tureba ni uko umuntu afite ubumuga, ntabwo tureba ngo yaravukanye iyo ntiyabuvukanye. Apfa kuba afite ubumuga uko yabugize kose n'icyo byaba byaraturutseho, ntabwo tugishingiraho ngo abe aricyo duheraho inferegisiyoni, ahubwo tureba ko wa muntu afite ubumuga.
hanyuma yinjijemo akandi kantu ati none mwazakoresha ikimenyane mugahitamo abantu kubera gusa ikimenyane.
Aho na mumari impungenge rwose ibintu by'ikimenyane ntabi mu muryango wacu ntabijya bivamo, kandi ngira ngo na politiki y'igihugu cyacu harimo serivisi nziza ku bantu bose, ntago ibintu by'ikimenyane ntabibaho. Ukorera mu mucyo, ni nayo mpamvu ubona twagiriye icyizere tugahabwa aya mahirwe yo kuko ni amahirwe yo guhagarariye abanyarwanda no gufasha abanyarwanda kugera ku iterambere, by'umwihariko kuri kiriya cyiciro cy'abafite ubumuga. Rero tudafite icyizere ntabwo twahabwa izi nshingano, kuko urumva ni inshingano zikomeye zo gufatanya na leta guteza imbere abaturage by'umwihariko abafite ubumuga. Ntabwo rero icyo namumara impungenge ko rwose na cyane ko twifatanyamo n'inzego z'ibanze, buri kimwe cyose gikorwa mu mucyo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Ndabona tugenda tujya ku musozo, mbibutse gusa ko turimo tuganira na Gregoire Hagenimana, ni umuyobozi w'urugero rwiza support, umuryango wita ku bafite ubumuga, urwanya n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Muri aka kanya turimo turaganira ku mushinga bateguye uzaterwa inkunga na PNUD cyangwa se UNDP mu kwigisha imyuga, kwigisha gusoma no kwandika mu bafite ubumuga 155 bo muri Rwamagana. Dusoreze kuri Marlin. Marlin?
Ariko ndabumva.
Uherereye he Marlin?
Mo merereye mu karere ka Rulindo.
Ye, akabazo kagufi ya rero. Twanzure.
Akabazo kagufi nagira ngo mbabaze. Mwe kuvuga ko umushinga wezo ugiye gufasha abantu bafite ubumuga. Ariko ndibwira yuko batangiriye muri Iburasirazuba muri Rwamagana, ariko nkangaha mu Majyaruguru ntabwo umushinga urahagera.
Yego.
Ese nkibaza uwo mushinga uri butangiriye Rwamagana nibwo ugitangira, umaze igihe waratangiye, cyangwa se uzakorana n'abantu bose baturutse mu bice byose ariko bari kwigira i Rwamagana? Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma akabazo ka kabiri ndibaza, akenshi na kenshi imishinga ije ifasha abantu bafite ubumuga ihera ku rubyiruko kuva kuri 30 gusubiza hasi, kandi ugasanga abenshi barengeje iyo myaka ku ya 45 ariko kenshi na kenshi baba bakeneye nabo kwiga iyo myuga itandukanye. Ese bafite gahunda y'uko nabo bantu barangije iyo myaka nabo babashyira muri gahunda yo kwiga iyo myuga kuko ari ikintu cyiza? Murakoze.
Urakoze cyane Marlin.
Ntabwo murakoze nama.
Gregoire we, dusigaranye umunota umwe n'igice, uvuge ukubita urubandu twanzura, usubize utu tubazo tubiri twa Marlin. Umwanya ni uwawe.
Nakoze cyane. Mpereye ku cyo yavuze ati umushinga ko ugiye gukorera mu karere ka Rwamagana, ati se mufite gahunda yo kuba mwagira na hirya no hino mu gihugu by'umwihariko no mu karere ka Rulindo, niko bimeze ntaho yibeshye rwose. Twe turifuza ko ibi bikorwa byagera kuri benshi. Rero ejo cyangwa ejo bundi nta mpungenge dushobora no kuba twabagezeho mu karere ka Rulindo, kuko intego yacu ni ukugera kuri benshi bashoboka.
Umuntu yava i Rulindo akajya i Rwamagana uwo mushinga akawujyamo?
Uretse ko burya buri karere kagira umwihariko wako, kuko nimba tugiye gukorera mu karere ka Rwamagana, uzi ko akarere kaba gafite uburyo gakoramo. Nibaza ko ntabwo nahita musubiza nona ngo yakiririnda akazi Rwamagana, ariko ibyiza ni uko duteganya iyo gahunda no kugera no muri utwo turere tundi. Numva twa nawe n'utwo turere bagiye babarizwamo natwo twazatugeramo, kandi ntabwo
duteganya
ko biri kera cyane.
Ye Gregoire we, yavuze n'abantu bafite ubumuga bakuze bo ntabwo tubaboneye umwanya, ibyo ari byose ndumva wasobanuye bihagije ko ntawe muzasiga, ko ntawe uzarengana. Ndagushimiye cyane.
Nakoze cyane, namwe turabashimiye.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, namwe nshuti mwese uko mungana ndabashimiye rwose. Mugire umugoroba mwiza, murakarama.